feel me?
Straight out to zpushup.com.
Benevanye, Chongo.
Nigga, don't upset me, for I beat you black and blue. Wase kuka walamfia wakamba, bad body me and you. Dava, pontele nguena matako ya rimumeshi. Time yo kamba ya vana, tipo tano lela ndeshi. Ineshiri ya masushi, masushi ya hitashira. Wata wapya wabishi, just a hip of rubbishi. Teko muti mapanshi, tima jita punish. Meno kushota chilozi, kumveka monga Spanish. Sorry man God,
sorry kicha,
walamfia God. Bebe papachifu no kuchita. Deshe tapachifu kushati pwa. Na sanda kai.
Debut, debut.
Get him down.
Pew, pew, pew.
Na sanda kai.
Debut, debut.
Get him down.
Pew, pew, pew.
Na sanda kai.
Debut, debut.
Get him down.
Pew, pew, pew.
Na sanda kai.
Anona chongo. Vayeni zivela full on Scorpio limomoto combat 3 da boila boila nangoni thermometer singa kwani sokonga degree kuponta ni free no wonder was kid moma zivela ma compass ti tebena tikatwara tilipe mangwala elo you can never sondash me. My home is beat for fun, I'm promising you see for go capable of giving you tatuja nako kuitobo wakifundula mbofaka sugar muzikolo kwatu muzambo pigana misongo mkwele mopu kebono kuchunova kopu tifoni yuri boy kamu prison ina chimopu. Tukweba mungu, I was born for thee, samwe mungu. Sasheta bogu, guida road before na chosa glock. Vela ma voices mumutu ya lati finish him. Kembo kumbuyo ya bondali na kamini chim. I'm coming after you, utabile kusim sim. Visa vi isa kankala horror film. Slami penya jeli kwa kenkiju ndi wakemiku. Pono na kembo ba na mayo bali mwafweniku. Ni mabwela wadi ya kuno za choka ko terrible. Chanta usofa gastimbala ndipa jeni tu. Ndava lwalila na fumi ya lwalila vashalila. Sinava chaila sima ochili baba China. Bulendo kwaima tatula ila vaka buwaila. Kofu na ticha evese specha punaila.
Sorry man God,
sorry ticha.
Walamfia God,
tafunduka.
Bebe papachifu no kuchita. Deshe tapachifu kushati pwa. Na sanda God,
debut debut.
Push up.com.